Najonea sana huruma, nakaa chini nalia, najiangalia sijitamani. Chini nachimba, natafuta mzizio, najitafutia dawa, usinga kwa irizio. Najiita mjinga, jiacha utoto, najiona mjinga, wenge kimpindo. Acha tusiwe wapenzi, mama jua naumia, umeondoa mchumana, mama ngazi nachia. Leo unaenjoy upendo, minachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma, nakosa amani. Ah baby, ila penzi lako ngumu kumbuka, uwa minalia sana nikikumbuka tulipotoka. Ningepata mwanani, ila penzi lako linanyosha, usinifanyie mimi hivi, jua vibaya, nitoe kwa ubaya. Nisweti mapenzi ndo haya, mbasi unisamehe mwaya, mama mapenzi ndo haya. Hata tusiwi mapenzi, mama jua naumia, umeondoa mchumana, mama ngazi nachia. Leo unaenjoy upendo, minachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma, nakosa amani. Ah baby, Musa Baba Zobaba, oh mama J baby.